Alpha mon Antule. Street gang is around. New beat rumba.
Ni asubuhi na mapema, Mungu asante kuniamsha mzima. Hey yeah. Napwaga na kibarua, ndo naenda kuyangaikia.
Barakuna hey.
Nipe nguvu Mungu,
kama Samson.
Yote nitayofanya leo nifaulu. Hey yeah. Nipe nguvu Mungu, yote nitayofanya leo nifaulu. Oh yeah. Majaribu ya mwovu shetani, ah Mungu zuia yasinipate. Naenda kupambana, kupambana. Twende ute baba, twende unilinde. Naenda kupambana, kupambana. Twende ute baba, unitete kwa rakati za. Naenda kupambana, kupambana. Twende ute baba, Mungu wewe ndi mutetezi wangu.
Zola Masuba Rlaka Shandaka Sanduko Rana Solo Moso Ndomo Terugyangu Sandani Waga Ndani Amoshe Bona Zegre Ndote Ezekiel Producer Java Of the Dole Non Konde Slim Gonga Biti I Chana Naltu
Hey, siku easy. Ukikosa pesa we unaonekana tofauti na wale wenye mali. Itanibidi nami nichangamuke. Baba nisaidie. Naomba niepushe na mitego ya mwovu shetani yasinipate. Nami nifike huko kule ulipo wafikisha wale
wakina Mike
Sam. Nami niwe successful
Dibuna ndi
kama wale wale wenzangu.
Bakleza Wazam Salimia Mo Deuji Fledi Mujabei Salimia Papa Dangote.
Naenda kupambana, naenda kupambana. Twende ute baba, twende unilinde. Kupambana, kupambana. Twende ute baba, unitete kwa rakati za. Naenda kupambana, kupambana. Twende ute baba, Mungu wewe ndi mutetezi wangu.
Twende, twende.
Mungu nipeleke, uniongoze kwa safari yangu. Yeah. Mungu wewe ndi mutetezi wangu.